Awuzu kwazi kholo bhuti uhlele tsangwe media umuntu ufuna uhamba naye awuzu kwazi awuzu kwazi kholo bhuti uhlele tsangwe media umuntu ufuna uhamba naye awuzu kwazi awuzu kwazi kholo bhuti uhlele tsangwe media umuntu ufuna uhamba naye awuzu kwazi awuzu kwazi yaphipa langa
Yeah. Buffet's a link dead day. Buffet's a link dead day.
Uthini ngami usajwala ngami usajwala ngami usajwala ngami isho phela if it's over ngizodlula nami isho phela if it's over ngizodlula nami incwadi ifunde ibhaliwe awusajwali ngami awusajwali ngami usweet ithando ibhaliwe khona uzojwala ngami khona uzophuma ngami Conozo, khona uzophuma ngami manje uthi ngami manje uthi ngami usagcwala ngami usagcwala ngami isho phela if it's over ngizodlula nami isho phela if it's over ngizodlula nami incwadi ufunde fani oh hey awusagcwali ngami awusagcwali ngami
Ivule, 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 ivule,
I got climbing parts and try. I got climbing parts and try. I got climbing parts and it's a social weekend dance. I got climbing parts and try. I got climbing parts and try.
Tell them Lee, tell them Lee,
tell them Lee,
tell them Lee, tell them.
Thank you.
destination time.
I'm shy in Bizola. Fanatam.